A Price Music, baby.
Alo.
Mzee.
Ndio.
Shamo.
Marhaba, za saizi.
Salama. Sasa mimi nimekupigia baba. Nilikuwa nataka unipe maneno yako ya busara na ushauri tu kuhusu maisha, kwa sababu haya ni mapambano.
Mimi mwana, kwa ujumla nakutakia tu safari njema.
Ndio.
Nilikuwa nawaza sana muda mrefu, baada ya kuona kazi zako zimeanza kuwa ngumu. Nilikuwa napata mawazo sana kwamba ni kipi sasa kitafuata, lakini Mungu tu ameonyesha njia. Nakutakia ukafanikiwe kwanza, taratibu zote ambazo zitakufanya ukae salama.
Nimelewa baba, na yote nitazingatia, maana hii dunia tambala bovu shanambia. Siamini kirahisi, maana watu badilika, roho za ibilisi na usoni bado wanacheka. Ngumu atakuwa hisi, vigumu kusomeka, mazo yako kufilisi, fura yawe kuteseka. Shakuwa sasa utototo basi tena, nshapo mtu mwema, bora sana zaidi ya jana. Ukinombea mabaya, basi mimi nitakuombea mema. Mimi naitwa Ima na Mungu wangu mwema sana. Sometimes I wonder why, ni maswali kichwani, zote chuki kuchukiana, na sababu ni nini? Mara visa kubaniana, unafaidika na nini? Duniani sote tunapita na tafuki wa chini, labda kisa jina langu is of fitness. Siyumbishwi, niko full na ma confidence, na liyotenda kwenye game nyima witness. Zangu vitendo vinongea, mina talk less. Maisha vita mapambano, busy niko imara, nasimama kama mfano na naongozwa na sala. Squeezy na hang na washikaji wanaonombea mafanikio. Jealous people bye bye when I didn't say I'll see you. Mana chuki so shindi, chuki wamepewa maluza, na nilipo wezi niona, mana waga na abuluza. Na nikiwaga home, dingi ananitaga sojo. Vumilivu ndo kanuni, ndo kanuni namba moja. Chuki zenu wala sizioni, mi naona tuka ni vyoja. Na round him tasubiri, mana soon navuka boda. Yeah, yeah. Siamini kirahisi, maana watu badilika, roho za ibilisi na usoni bado anacheka. Yeah. Mazo yako kufilisi, fura yawe kuteseka. Yeah, na kushukuru baba yangu kwa ma confidence, na kushukuru baba yangu kwa hizi zako sense, na kushukuru kwa upendo na kunipa chance. Najiamini, siyumbishwi wala sina wasi, uliosema na kuamini, maana yote nimeona, kama somo nimepata na nimelewa kwa sana. Hivi vita mimi niko pori, bado mimi napambana, na silani shazikoki, mbona watatafutana? Iwe kwa panga iwe kwa shoka, yani it's okay, nishajipanga na sijachoka, mimi popote lipigwe panga, mama joka twende sote. Na nakichanga niwe super tule wote. Hawanitisha wawa daddies. Mana leo tunatawala sis. Yeah, mana sisi kwanza ndo sis. Wengine hao my face. Tumezaliwa tunalia, si shangai wakiongea, na daima nitawakilisha wanangu wote wa Mbeya. Na hata sipokuepo hapa, wote nyinyi mnajua kwamba bendera haitolala, daima itapepea. Oh yeah, sogea, naongea, otea, pokea, so fair, mombea, don't care. Bigness, naongea, yeah, it's going down. Mwiko kutubu, mwiko chawa, no kubow down. Nadhani muda ndo ushafika, so ni penny crown. Blessings are dingi, shazipata, and we run this town. Yeah, yeah. Woo!